simba simulabe ekifa muno lwaki obuza buzo nimba kyoli siraba kitufu oli mukutambula olinga talaba bulwadde esinene mukwano abasajja kendeza gwe obanga gwe busazewo bwotyokunu myango omutwe awe kyokola sirina mama wenonyeze gyolaga oyagala nze mbeerawo nga sifuna butuliro awo mala biseera era toyonona budde osimasimulabe ekiva muno lwaki ombuzabuzo nimba kyoli siraba kitufu oli mukutambula olinga talaba bulwadde esinene mukwano abasajja kendeza gwe obanga gwe bosazeewo bwotyo kunumyanga omutwe awe kyokola sirina mama wenonyeze gyolaga oyagala nze mbeerawo nga sifuna butuliro awo mala biseera era toyonona budde sima sima katigiro gende Siva katigiro gende
Atwala twala kare Atwala twala mama
Ela la la mama konsi masima katigiro gende
Wefude mami mudia Wefude mami muju
Ela la la mama konsi masima katigiro gende Sima katigiro gende
Atwala twala kare Atwala twala mama
Ela la la mama bosi basiba katigiro gende
Wefude mwami muju Wefude mwami mutia
Ela la la mama bosi masima katigiro gende
www.mp3ugandanmusic.com